Hey, Mobs, that sounds wavy.
You.
Ghosty.
Favé. Wafala na kula moto na jibu kumbweza panta mbosi upleda tikama chokoch. Hiyo ndo mtindo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kila mtu ni red, he gang ni ama psycho. Mafala na kula moto na jibu kumbweza panta mbosi upleda tikama chokoch. Hiyo ndo mtindo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kila mtu ni red, he gang ni ama psycho. Mini boy Nairobi. Hey, misi wako come. Usibonge mbaya na ni forever. You'll not run. Hata jifame uri kwa baka yole. Yo, watu takuchan. Nona zako ni up na gram. Wende layer tu kuchat. Acha tapata na jiji twan kina nani jota run. Niguna hate for no reason. Na mresho wako Johnny fun. Na rapa do mini mzi. Si doing this shit for fun. Bado ni mtu e. Go suck your mama, ay. Nigo tashimva ni rako kapaka. Lede tapatana. Na nyima bro wili wa black. Bane na kanka ni ulambana. Your bros has got your back. But bitch you hard, he can't get back, ay. Eje ni fire man. Buddha chungo neza get banned. Wafala na kula moto na dribu kumbweza panta. Mbosi upleda dati kama chokoch. Hiyo ndo mtindo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kila mtu ni red, he gang ni ama psycho. Mafala na kula moto na dribu kumbweza panta. Mbosi upleda dati kama chokoch. Hiyo ndo mtindo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kila mtu ni red, he gang ni ama psycho.